Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Hedebe Studio Tamani Odo Sa, Saki Modon, Ousmane Diko Halanton Kabaruji Gondi Dodi, Yude Menzon de la Presse de Bamako Do. Koburu Ujinaji Sapo, et Temet Taton Yongitibe, Yube Koburu Heode de Fou, Lady Niger, Ngarti, Njotike les régions Menaka. Garanga l'arme les régions O, Sabani Heube, Mappe Wartu de Serre, Serre, Sinjoto, Nena Aser Wali Heube du, et Mappe. Ministre hakkunde Pays-Bas e leydi godde ana le mari do handel Bert Konders yidi betay o e premier ministre Modibo Keita be di don kaldi e dow daw yimbe larme mali ana wondi e larwade sahal leydi meden barkan ana bambordiri e larme mali le golle mudun den kajaada hal larme France wi dum faabi ke larme mali hebude dole hono bamaw fotoji mandudo Malick Sidy be gurnodo ko buri duubi chapani jetti dalani ya adna kenge do bamako do o gorko hebino man kewdo e le golle mu do dido kabaruji woni dime jogani yondo hande bismillah mawdon e do studio tamani ko buri ujinaji sappo e temede taton nyongitibe yube ko buri hewde de fuule leedi Niger ngarti njottike le region Menaka garanga larme le region o sabani hewbe wartude sel sel si njotto nena hewbe mabbe a serdu notike dum kero den Umar Waygalo fa bedro den fam
nyongitibe meden gombe leedi Niger li wattu jonoobe gondi e wirfitade le region ngaji mabbe di be kolliti wiide nyaloma hande o ko yata nyongitibe uynay sappo e temetta ton kany e mbirfiti le lamu menaka o le lewru avril litane 2014 duube kolliti wiide nyongitibe meden ko yata udinere temede jeegon kany e mbirfiti le leedi meden di wattu jonoo gol do wirfogol an wondi e fewnede dum won le leedi Niger di nokku no dirteedo magnez idon le region Tillaberi bedo yimbe fo be gondi e wirfitade le ngeñaji mabbe le region Menaka o gondube faaba di do golleji yo walde huminino hono yimbe le nyongitibe le adnara allandu faabe paabo be do yimbe le du neddo goto fu be ndokkan du wina jeddi sefa fa heba no wirfitiro e nokku mudun so jomman wara fa wirfitodu be jewan hono boode mudun poti ko jomu hani faaber so bami fa wirfitiki le nokku mudun no hani juttirade fa gasa ko wadi so be do yimbe le fu bami anniyaji wirfitade wakkati joni o ko armi mali o wirfiti le lamu Menaka o ko be kuliti wi du wada sababu so jam e deedere warta le nokku nyaloma hande ko yata uyna chapande jetti malinke kanyi ngon nyongitibe furdu ebe le hukumaji le leedi ndi kanyi le tagal leedi ndi
ko badato nyongitibe ujinaji sappo e temede taton ngarti handen Menaka be ngarti di hore mabbe seeda seeda batte wartugul de denagu le leedi meden gi fabagol aser walli galleji kewdi du wawande hore mumbe e le hokkude dum ben golleji kebal Amadou Alassane nyongitido Mali gonnodo Niger gartudo hande Menaka haddi e Mariam Mayga kerdena Umar Waygal
min garti en nokko sababu Allah e sababu ACR ila mi mati armi mali wartili nokko min e ko haami min bi jam e deejer hentama wakkati joni o an fotu uyna e sappo e temed jogom bi adama kanyen goni gartube wattu joni o ACR kanyen wondi e faabad yimbe wattu joni o jogido duubi sappo jettina ko buri dum fu hokkete uyna e sappo didi e temed jeegom mo wala duubi sappo jettu dokkete uyna e joyi CFA ka wana yimbe be furbe ndokkata wakkati joni mi den kaaja hebude golle jaati won yimbe kebbe golle wattu joni o du day yimbe kalisiji ko be ndokka ko be codi dabaji e bini kabbi wakkati joni be belti sanne ka fa hande ko min dardata tan mi den kaaja balle de be balla min fa hande
kala ko jiddon famude kabaru studio tamani pode fay e do bembal am Facebook na Twitter studio tamani golleji larawagol saha leel meden di ana wonda yogaji yo soldats en barkan kany be larme malibe ngaddata hono kejada hala eta major leedi France Gilles Jaron wi di golleji mballi hokkude larme mali dole e le misaludu nangi ko sakiti ko hewbe e sikitabe latade torrobe bombe nenno wonko Gilles Jaron haldi e RFI
Notre adversaire prend des coups.
Gagno amé ana wondi e hawede. Joni mido wondi wadude le dere golleji denoji ko mi halanta wattu fu dokkobe kabaruji. Le hitane 2015 ko buri jadni kobe temedere barama wobbe dum tottama e lamu leede mum. Bangal soldats maliens hanke jadin kobe chami do mabbe e nokku noddirtede gurma. Chambe dibama. Mi nani won jadinke barado wobbe nangama dum yontere yabi donde hokkobe kabaruji armen bihi won jadinke nangama hakune mali e muritani kanye chakinti de lewru marsundu walde goto horebe jadinkobe chambe do grand bassam le lady codivoire
aujourd'hui une réalité
Hono ministre hakkunde Pays-Bas e leyɗe goɗɗe analyse mari ɗo hannden Bert Gonders o yiidi beetay o e premier ministre Modibo Keita. Ɓeeɗo ɗiɗon kaldi dow dawi yimɓe ɗi e wi Bert Gonders kana projet ŋaji du jirwinoji golle fa sukaɓe mbawa heddade ɗo pini ɗo laato. Ministre gonnoɗo hoore ministre ma haali du dow no kawral deƴere denutidalngal wondi e laatorade ni yarude yesso limmaɗi ɗo. Wonko haalde Oumar Waygalo keɗeɗenna Ousmane Ñaly Buuli.
Min kaali haala kaldal gaɗangal waletengal hono golleji mum gaɗirte kabaruji mawɗi tati goni hen anade ɗum kawrital ngal heeraki iɗa ɓel mum projet ŋaji gaɗe sukaɓe ɗum balle fa keɓa golle tata ɓel mum saabi rafi ndenagu sukaɓe hewɓe ana tewta yaade leyɗe tubakuɓe nenne hewɓe ana keddo ley mayoji geesi ɗum kabaru mum ana hani darane. Kabaru kawrital e dewrintinal ngal jam e deƴere ana wondi tewtede sa daari basiji ɓuyteke joni kulleji ɗiɗi kani daranede ɓamnoɓe kaɓorɗe joppa kaɓorɗe ɓe gattite ley larme Mali homo fu hono hani heɓirde banggal jam haalaji kalama dow laamu hakkundeji o e haggitere laamu yoɗum kuɗɗe ɗiɗi nafoji himɓe banggal jande e battane lobbe.
Hono rewɓe ɗiɗo hiɓɓinoɓe e mo ñaw hebula nanguno le laginato se dogui ɓeɗon doginoɓe se ñongiti ley mali ɗo ɓe jiitama hono dakkoya le les cercle keñibatu koɓe ƴeewa ko taƴolal ka heɓama ɓe coomaɗi ñaw o yimɓe jeegon ɓe duuɓi capanɗe nayyi yaade capanɗe nayyi e joyi takkidirnoɓe e rewɓe ɓeedu ana ley haybude to keñibatu. Hono ministre cellal leydi meɗen hokki oɗo kabaru faamu ɓeydo kanko professeur Samba Sow daraniɗo ebola ɗo mali ɗo haalde Imrana Kilou Mayga. Keɗeɗenna ko Oumar Waygalo faccitani en
kawna reçu l' information
wakkati ndemin maati kabaru o nde ndemin darti faamin nodda laamu koɓe gomɓe to guinetoɓe min tawi kamɓe e koye mabɓe ɓe dartamin ɓe kollitiwide won yimɓele majjirɓe ɓeɗo yimɓele wonaɓe ñaw ebola woni e muɗum en ka ɓe memi ɗum won yimɓele ɓe ñaw ebola woni e muɗum en wakkati munde fo min ƴeewi yallah hono min kani yitirde ɓeɗo yimɓele nde min jeeyi fa toɓe goni to min jeehi min taw yiɓe toon wakkati joni o min ƴeewiɓe du noɓe gorri caggal komin ƴeewi komin mata ñaw ebola fo e mabɓe fa ñalawma hannden o beete hannden mbiɗa haalna on wiide tan ñaw ebola o mataka le mali fo e manggal mum caggal komin tili ƴewdeɓe ko nde min matiri ɗum wonono yimɓele leyɗele ɗoɓe ƴiwata ɗo ɓe ana gondi e fabadeɓe wakkati joni onoɓe kani wittirade leyɗeɗo nokkude ɓe ƴewtodu wakkati joni o toɓe iwrito kañe fa noɓe gorri ñalawma
hannde.
Hono ɓamannoɗo fotoji ley mali ɗo manduɗo e golle muɗum ɗum kanko Malick Sidy Bé o ɗali adna keñe bamako ɗo omo wara e duuɓi capanɗe jetti o heɓino mane kewɗo e ley majjum nonno indiraɗo hono yiigo bamako ɗum no ewde bamako o andiranoɗo ɓamde fotoji sukaɓe ley ngalluru nde daraniɓe fina tawa mbi ɓe camorama lekki mawki ley mali ɗo hewɓe coranno Youssouphe Doumbéya kanko o journaliste e sor o haaldi e Adama Haydara keɗeɗonna ko Ousmane Ñaly Buuli faccitani en.
Yo neɗɗo mawɗo woni mo Mali daraniɓe kabaru nate e Afrique fuu camora joni Malick no nawiri ni fuu fa o ɗalli adna joni o sela e golle hono makko ana tiiɗi heɓude ley Afrique komi yeggitata ko waɗi hitande 2003 nden o heɓino guenari ndi ɓe mbiyata Hassan Blad ley festival gaɗaɗo tira ley leydi Italie moɓe mbiyata festival art plastique kanko wonno jiyaɗo ley leydi Afrique arande keɓuɗo ɗum ɗum yo moƴƴere mawde noon Malick fuɗɗi ɓamude nate gilla 1957 nanno le hitande 1962 nde o udditi suuɗo nate ɓamete illa 1962 fa ya 1994 ko golli fuu malinkoɓe tan o gollini yo golle fina tawa nafowo leyɗele fuu.
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
se garti e kabaruji région ŋaji meɗen ɗi keɓen famuta hono foire arano dow ande kese fuɗɗi ila keŋe to kuccala to gollirɗe nohono dartoje ande kese ley ndema fawarde heedi reme o fuu ndenti e oɗo foire ko heewide hollama ley hen nden no daraniɓe ɗum mbi imaɗe muɗum yo wallude remoɓe ONG Ahmed darani oɗo foire le balɗe ɗiɗi. Ministre ma fuɗɗi keña to tumbututo projet ŋaji tati balloji keɓal hono jawnigal du batoore kesso galbal fawarde e courant gaɗanama koriyowme donc kanko maire tumbutu o o wi ɗiɗo projet ŋaji paboto yimɓe fa sanne ministre ma waɗi hen ko ɓadato millioji temedere e capanɗe joyyi CFA. Jangoɓe lycée Tumbutu murti jande ila altinere nde murtere nde heddote e wonde fa puɗɗoɗe yontere warode suka e mbi janguinirɗe ɗe gaɗane ventilateur ŋaji nden noon nde ɗo murtere jokki ende janguinoɓe ganno yontere ƴaɓɓinde nde dartunoɓe du hono jobdiji mu en ponne e be golloobe gouvernement be do kaddude e dido kabaruji hande kedde heedade yon hono yewtere me ana yeso yo ji yontere waro sido tamani. Hono yewtere me rewɓe hannde nde ana fawi e dow tewtidugol ɓeyngu. Hono laamiɓe cellal leydi ndi ana gondidi e famminde yimɓe dow nafaka tewtidugol ɓeyngu. O golle huuɓan leydi ndi fuu le lewru hurndu. Ndenno kanko Oumar Waygale, Ousmane Yaly Buuli wonko ɓe paccitani en keɗoɗen ɓe.